Silence na purura ki loud Jali wa kibonga bora mugoro wako proud Racho kujifanya fat and atoke ground Shikwa na rufu ya tire ya ndiki wa tout Boy kutuma boy mwingine futi sita I count Kwa mabist ndo manenengi ya east unannounced Pull out niki pull up sidhani ntacheza foul Niko kujoko masioni niki baki ground Labda nirudi kwa tembelea Tukule mambuzi nijo mnendelea jea Sega kukulea siwe ni guangi Najitegemea Me never hit on a boy Aki meta meta Narudi kwa tembelea Tukule mambuzi nijo mnendelea jea Sega kukulea Siwe ni guangi Najitegemea Me never hit on a boy Aki meta meta Delea na chuki Na mini kwa elevator Jia ganji kama fraction Numerator friction My building na baki denominator From the future na wamaliza kitaminator Tegea ni shy Na nendelea kushine Do yangu multiply Sichezi flat kaplai Wood ndoli kwa na die Si first time Si first time ku encounter this kind You talk o envious So anything precious Bro, na cheze ya 0°C Fake smile Mini kwangi na mezo yo face mask Na kosa na magoshodo But niko lel kwa gang Sichukie rea kwangu Na bado siati naipenda Na advice ibezi ya kuenda Na bado na rap kwa pendant Niko stune kachuki na johnny stupid Mekaza situ resolved and black is endi srudi Oye midi Silence na purura ki loud Jali wa kibonga bora mugoro wako proud Racho kujifanya fat and atoke ground Shikwa na rufu ya tire ya ndiki wa tout Boy kutuma boy mwingine futi sita I count Kwa mabist ndo manenengi ya east unannounced Pull out niki pull up sidhani ntacheza foul Niko kujoko masioni niki baki ground Labda nirudi kwa tembelea Tukule mambuzi nijo mnendelea jea Sega kukulea siwe ni guangi Najitegemea Me never hit on a boy Aki meta meta Narudi kwa tembelea Tukule mambuzi nijo mnendelea jea Sega kukulea Siwe ni guangi Najitegemea Me never hit on a boy Aki meta meta